Molweni kusasanje isihlobo. Inyweba ukubalapha kunye nokuzalisekisa oku kwaziswa kukhulu kusuka kumalusi wethu ngokuqinisekileyo bekuya kuthabatha ubomi benene ngebungayi kwenza njalo. Ke sinika uzuko kwinkosi ngawo wonke amandla empiliso yayo nenceba zayo ethe yayinikeza kuthi ukwehla ngeminyaka. Ngoku ndinezaziso ezimbalwa zokuba ndizenze. Esinye thina umzalwane uWood nomzalwane Robertson kwaye sifuna ukubulela nina nonke ngokusithandazela ukwenzela uhambo olukhuselekileyo. Sibe nexesha elimnandi nje ukumka ezine ezinesiqingatha iintsuku ndiyakhona kunye nokubuyela emva kwakhona ngokukhuselekileyo. Inkosi sisikelele. Ngoku siyazisa ukuba umzalwane uGraham Snelling imvuselelo yakhe iyaqhubekeka phezulu ekupheleni kweBrigham Avenue esixekweni apha. Kwaye ngobusuku balolwesithathu uzayo ndifuna ukumka ngomso emveni kwenkonzo yesingcwabo somnye endiza kusazisa kwithutyana elimbalwa. Siya kunazisa ngolwesithathu ebusuku. Ndifuna ukuya sisisigqeba sonke ukuya kutyelela umzalwane uGraham ngaphambi kokuba avale inkonzo phezulu phaya. Kwaye siya kuzama ukufumana ibandla lonke kunye ukuba singanako size siye njengesigqeba ukuya kuhlangana ukuba sibe nomzalwane uGraham ngenye yezinkonzo zakhe. Kwaye ngoku ngale mva kwemini kuyo indawo yomngcwabi eCharleston ngunkosikazi Colvin owake weza ebandleni apha kwiminyaka emininzi eyagqithayo, 74 eminyaka ubudala, ushiye obu bomi izolo ukuya kuba nenkosi uYesu. Kwaye umngcwabo wakhe uza kushunyelwa ngomvulo ngumfundisi Mnumzana Makini. Wayeqhele ngaphambili umalusi webandla iWisile ePort Fulton iminyaka emininzi. Owaye ngumhlobo omkhulu wabo kwaye kufuneka ndimncedise ngomvulo ndiyakholwa licala leyokuqala egumbini lenkonzo eCharleston eIndiana. Kwaye nonke ninazihlobo zosapho lakwaColvin ninga ndiyayazi ndingayixabisa ngoku nje inkuthazwana encinci okanye ukuqhawulo oluncinci lwesandla kuba sonke siyayazi ukuba kuyintoni oko thina abakhe babasezantsi ukudlula kwezo ezintlanje ngokwethu. Kwaye siyazi intoni okukuthethayo ukuphulukana nesihlobo. Kwaye ke thina ulele egumbini lenkonzo ngoku eCharleston eIndiana ukuba niyenyuka ngale mva kwemini ngoba iyakuxabiseka kusapho akwaCalvin uqinisekile. Abaninzi babantu babo baseza apha emnqubeni nangoku tshatisile, ngcwabile, baphizile ngokusaleleyo kancikana usapho lwabo lulonke. Kwaye ke umnumzana uGrayson wayeqhele ukuba ngummelwana wethu kanye apha ungumngcwabi phezulu phaya. Kwaye ngoko oku ngobo busuku inkosi ithandile apho sishiya khona ngale ntsasa siya kuzama ukukuchola ngobo busuku koku kufundisisa kukhulu esifundisisa kuko ngoku. Kwaye ngoko ndicinga ukuba ibisizaziso ngoko kwam kunye nobusuku balolwesithathu uzayo ngoku siyakwazisa ubusuku esiza kunyuka ngabo ukuya kuba nomzalwana uGraham. Kwaye samkela bonke abahambeli emasangweni ethu kwaye siyavuya ukuba nani apha ngale ntsasa. Kwaye sithandaza ukuba uThixo ngokugqithisileyo nangobuninzi uya kusikelela namhlanje ngale ntlangano. Umzalwane uCox usandula kundixelela ukuba into yokwazisa uwonke-wonke ibingasebenzi kakuhle ngela xesha ingabe mhlawumbi ngokwemoya yezulu ukufuma okuninzi kwizandisi sandi phaya. Kwaye azilunganga ncam into yokuqala ke oko kungaba ngunobangela. Njengoko ndibona udade ehleli apha endimaziyo udade Agenbright ndi oku akukuhlanga kunye nemimiselo yokuziphatha ukubuza oku kodwa ingaba uvile kumzalwane uAgenbright kusukela engaphaya. Ndinomdla kakhulu ukuva kuye ngokukhawuleza esonokuba nako useSwitzerland naseJerman kumhlangano ngaphaya kunye nomzalwane uTommy Hicks noPaul Kane ukuba ukhe weva dade uRuth undazise kanye ngoko nje ngokukhawuleza onokuba nako. Ngoku umnquba omncinci awunabulungu kodwa sinobudlelwane, asinamvumo nkolo kodwa uKristu, asinamthetho kodwa uthando, asinancwadi kodwa iBhayibhile. Leyo kuphela kwencwadi esiyaziyo nekuphela kwento esiyaziyo njengoko sinayo. Njengoko igazi likaYesu Kristu lisixoxa kuzo zonke izono zethu, sinobudlelwano omnye nomnye, wonke ubani. Bendiqaphele ngale ntsasa kwabanye benu bantu, ningabe nivile umzalwane ethandaza, lowo ibingumKatolika ke okanye owayengumKatolika. Kwaye sinazo zonke iintlobo zabantu abeza apha. Ndibe nenyhweba nje kwimizuzu embalwa egqithileyo ukuxhawula isandla somzalwane womMennonite ohleli apha, kwaye ukusuka kumMennonite ukuya kumaWisi, ukusuka kumaBaptist namaKatolika okanye nabani oya kuza makeze. Kwaye sidlelana sonke kwiintsikelelo zelizwi likaThixo ohleli ekhona lingqina likaYehova kunye neentlobo ezahlukeneyo zabantu ke zamahlelo ahlukeneyo. Ndandiqhele ukuthanda ke ndisayenza intshona, ndiyawathanda amahashe neenkomo, ndakhuliselwa nje efama kwaye ndiyayithanda. Kwaye sasiqhele ukuqokelela kwaye bendiya kuya nabo, kwaye sasinocingo lokuthintela. Andiyazi nokuba nina bantu basempuma niyayazi intoni ucingo lokuthintela okanye hayi. Kuxa ufaka iinkomo ehlathini banecingo lokuzigcina ekubhampileni oko bakubiza ngayo, zibuyele emva ezantsi efama beziya kutya ingca apho bakhulisa ingca ukwenzela ukondla kwasebusika. Kuze phezulu entabeni banazo kananjalo iingcingo zokuthintela apho bahlula amaninzi amathokazi kumaduna nanjalo njalo. Libizwa ucingo lokuthintela, kodwa olona cingo lokuthintela kulapho umfama amakhona xana iinkomo zingena. Kwaye ngoku ndahlala phaya imihla emininzi isali yam ndabukela zona njengoko iinkomo beziya kungena. Kwakukho zonke iintlobo zamaphawu ezangenayo, kwakukho ezinye ezibizwa iidayimani kunye nezinye zazo ezibizwa intsimbi X nezinye eyethu yayingutripod, into enjengebheji yenkwenkwe yescout. Umfolandelayo ngaphantsi kwayo yayiyi-turkey track kwihashe. Kwaye babe neentlobo ezahlukileyo zohlobo lophawu ukuze bazi iinkomo zabo xana bezikhuphela ngaphandle. Ngoku umfama wayengenamdla loluphi uhlobo lophawu ezazinalo, kodwa naku umfama wayenomdla wokuqaphela kwisiqhobosheli ezindlebeni zazo. Yonke into eyangena phakathi phaya akukhathaliseki nokuba loluphi udidi lophawu elalililo, kufanele ibe yohlobo olugqibeleleyo leHereford. Ibingenakungena phaya ngaphandleni kokuba yayiyiHereford. Bekufanele ibe yimfuyo ebhalisiweyo okanye ibingenakungena phaya. Ndicinga ngalamhla xana inkosi ifika ayizukukhathalela kokuba loluphi udidi lophawu esilunxibileyo, kodwa ukuba sonke singamaKristu azelwe ngokutsha. Injalo loo nto leyo yimfuyo kaKristu, uvavanyo kazi liza kuqondakalisa. Sonke singamaKristu, kwaye ukuba siza kuba ngalandlela phaya singasuka sibe ngalandlela apha. Anicingi njalo, leyo yindlela esixabise bonke ubudlelwana ukusuka kuwo onke amabandla. Ngoku sifundisisa kule ncwadi isikelelekileyo yamaHebhere. Omnye umzalwane ubeyonwabele kakhulu de wathabatha iiteyipu kwaye wenza incwadi yezifundo koku. Ngoku siza kuza kwamsinyane kwisahluko se-11. Silindele ukuchitha ubusika koku ya kwisahluko se-11. Ngaso ngasinye sezazimilo sinqwenela ukubuyela emva ngencwadi size sibophelele isibhalo sonke sihlangane. Bendiza kuyenza, ndiyenza ngezahluko kwenye yezi zahluko zigqithileyo ukufumana incwadi yonke ibopheleleke ngokudibeneyo, kuba niyabona isibhalo kufuneka siqondakalise isibhalo. Ngoku ke ukuba kukho nakunye ukungquzulana kokuba nabani uya kucinga ukuba isibhalo singquzulana nesinye, leyo yimpazamo. Akukho sibhalo singquzulana nesinye. Ungquzulwano kulapho kokuba mhlawumbi singquzulana nendlela yethu yokujonga kuso, kodwa asingquzulani nesiqu saso. Ndibe ndikulungiselelo ndiqhubeka 26 eminyaka ngoku, kwaye andizanga nelinye ixesha ndifumane nenye into eBhayibhileni engquzulana nayo nayiphi into engenye eyayibhalwe eBhayibhileni, kwaye ndiyayazi nje ayikho phaya. Kwaye namhlanje sifundisisa kwenye yezisikeleleke kakhulu izahluko zamaHebhere, isahluko sesixhenxe. Kwaye kukho nabani ongena Bhayibhile ongathanda ukusilandela ekufundeni, singavuya kakhulu ukuzisela iBhayibhile ukuba ungaphakamisa nje isandla sakho. Ndiyakwenza abanye babadala omnye othile eze apha aze afumane ezinye. Omnye othile phakamise izandla zabo emva phaya kwaye enkosi mzalwana kwaye ukuba nifuna iBhayibhile phakamisani nje isandla kwaye baya kuyizisa kuni. Ngoku indlela ekuphela kwayo elinokuthi ibandla lakhiwe, indlela ekuphela kwayo anokuthi umntu abe nokholo, ayikho ngokwehlelo lakhe, ayikho ngokuzibandakanya kwakhe, kodwa ukholo lwakhe aluphumlanga phezu kwezimvo zemfundiso ngezenkolo zendoda ethile, kuba yona ngaphezulu okanye ngaphantsi yonke iyeyendoda. Kodwa indlela ekuphela kwayo ukholo lungafumana indawo yayo yenene yokuphumla kuphezu kwelingashenxiyo nelingaguqukiyo ilizwi likaThixo. Ukholo luza ngokuva ukuva ilizwi. Leyo indlela eyithabathayo kwaye xana ukholo luviwe laze lwamkelwa luhlala ngonaphakade. Akukho nto enokuze ilushukumise, akukhathaliseki kuza okanye kumkantoni, akukho nto enokuze iguqule olwakholo. Cinga ngaloo nto, uankiliwe kwaye akunakuguquka ukusuka kwixesha ukuya kunaphakade. Uankiliwe naphakade kuba uThixo ngedini elinye wabagqibelelisa naphakade abo bangcwalisiweyo okanye babiziweyo. Kwaye ukholo lunengako ukuba nkulu indawo kumKristu, ubomi bekholwa yokokuba lungathabatha ukuma kwalo ecaleni lengcwaba elinodaka okanye ibhokisi, apho usana oluxabisekileyo okanye isithandwa sithe sagqitha kobubomi ukuya ngaphaya, kwaye ngokujama kwamehlo okhozi lungajonga kuye owathi, ndim uvuko nobomi. Kwaye balibale izinto ezidlulileyo bacunela kuphawu lobizo lwaphezulu. Ndiyavuya ekubeni uThixo ebonelele ngenjalo kwaye uyenze isipho esisimahla kuye wonke oko koko amabandla afanele abe kuko. Amabandla akuthethi amahlelo okanye imibutho, ithetha amaqela abantu amakholwa ahlangene kunye phantsi kobudlelwana belizwi. Kwaye kule imangalisayo imfundiso apha yongcwele uPaulos kwimvelaphi kwizahluko ezigqithileyo, uye ngokutsolileyo waqubisana nobunganga bukaThixo benkosi uYesu noko yena awayekuko. UKristu wayenguThixo enziwe ukuze abantu babe nako ukumva ngemvakalelo yena nokumchukumisa nokudlelana naye. UKristu inkosi uYesu wayengumzimba owayehlala kuwo uThixo. UThixo wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu. UTimoti wokuqala isithathu ishumi nesithandathu, ngaphandle kwempikiswano inkulu imfihlelo yobuThixo, kuba uThixo wabonakaliswa enyameni. UYehova omkhulu wehlela ezantsi waze wenziwa waphatheka ngokuhlala emzimbeni wonyana ongowakhe, ebabaza kwaye exolelanisela ihlabathi kuye. UThixo wayengeyonto, uKristu wayengeyonto enganeno koThixo, kwaye uThixo wayengeyonto enganeno koKristu. Bobabini kunye benza intloko buThixo isemzimbeni, wenziwe wanganeno kancikana kunengelosi ukuze abe nakho ukuva ubunzima. Iingelosi azinakuva bunzima. UYesu wayengumnquba awathi wahlala kuwo uThixo. IBhayibhile yathi kwisahluko sesixhenxe sezenzo zabapostile ukuba iminquba nelitshisiweyo idini natshiswe amadini wena kuyi kuwananza, kodwa umzimba wena undilungiselele. Noko osenyangweni akahlali minqubeni eyenziwe ngezandla, kodwa umzimba undilungiselele wona wena ukuba ekuhlaleni emnqubeni okanye ukuhlala kubudlelwana kunye nomntu. UThixo evumela kwamsinyana nje sigqiba ngesi sahluko apha okanye sigqiba ngale ncwadi. Sifuna ukubuyela emva size sichole incwadi kaRute size sibonise khona phaya ukuba uThixo waba sisizalwana kuthi njani ukuze axolelanisele abalahlekileyo kuye ngokudlelana nokuba ngomnye wethu. Umhlanguli kufuneka abe sisizalwana, kwaye indlela ekuphela kwayo yokuba uThixo abe nokuba sisizalwana kuthi kukuba ngomnye wethu. Ke wayengenakuba yingelosi kwaye abe sisizalwana emntwini. Kubusuku obugqithileyo xana bendithetha kunyana owaphuke intliziyo iqabane lam womama usandula kunduluka, wathi, "O mzalwane uBill, ndiyaqikelela yingelosi ngobu busuku." Ndathi, "Hayi El, akasokuze abe yingelosi, ungumfazi ngobu busuku njengoko uThixo wamenzayo, kwaye uyakuhlala enjalo. Akasokuze abe yingelosi. UThixo wenza iingelosi, akazange enze bantu babe ziingelosi. Wenza iingelosi nabantu, ke abantu abasokuze babe ziingelosi, kwaye iingelosi azisokuze zibe ngabantu. UThixo wabenza bahluka ngoku kwaye kuKristu ukuba abe yinyama ukuze ahlangule ukuphuma kokuya kukhulu ngaphaya apho umntu wathi wawa, kwaye okuya kungafi ngesono kwehla kwaza. UThixo wehla waza wathabatha isimo sobume bomntu, waza waba sisizalwane sethu ukuze abe nokuthwala izono zethu nokufa kwethu. Kwaye kwezinye iingcaciso ebesizinika kwizifundo ezigqithileyo nje imvelaphi encinci ukuze ofikayo abe nokuqonda, uThixo endleleni yakhe ukunyukela eCalvary njengoko lwamvila lokufa lwaluphezu kwakhe kwaye lubhubhuzela ecaleni kwakhe, kwaye ekugqibeleni lamnqola yena de yena wafa, wafa de ilanga layeka ukukhanya, wafa yade inyanga neenkwenkwezi zanganikezi ngokukhanya kwazo, kuba indlela ekwafanela yena akwenze ngayo okuya ukumilisela ulwamvila lokufa. Ukuba yena wayengongena kufa umntu, ukuba wayekumzimba welizwi okanye abe kumoya, ukufa akunalawulo kokuya. Kwafuneka ibe yinyama ukuze yena abe nokuthabatha ulwamvila lokufa. Kodwa xana inyosi okanye isinambuzana esinqolileyo sithe sanqola nzulu, asisokuze sinqole kwakhona. Sishiya ulwamvila lwaso enyameni, kwaye oko koko uKristu waba okanye uThixo waba kuko. UKristu wahlala enyameni ukuze abe nokumilisela enyameni yakhe yena ulwamvila lokufa. Kwaye xana ukufa kwazincothula kuye emnqamlezweni, washiya ulwamvila, ayinakunqola kwakhona. Ingenza ungqumshelo lwengxolo, ingabhubhuzela kwaye igrogrise, kodwa ayinakunqola, ayinalwamvila. Omkhulu ungcwele uPaulus kuhambo lwakhe oluya kufeni kwakhe wakhwaza wathi, "Oh kufa, luphi na ulwamvila lwakho, nawe ngcwaba, luphi na uloyiso lwakho? Kodwa makubulelwe kuThixo othe wasinika uloyiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu, kuba zombini ukufa nengcwaba ziphulukene namandla azo." Ngoko, kwicawe egqithileyo siye sathabatha ukushiya iziseko zemfundiso ngoKristu. Kwisahluko sesithandathu sifunda oku, masiye kwingqibelelo, kwaye siyafumanisa ukuba abantu namhlanje kumabandla amaninzi ndawonye nomnquba kaBrenham nezinye ezahlukileyo silelele kakhulu ekufundisiseni malunga neziseko zobuKristu. Wayengunyana kaAbraham, wayengunyana kakanje nanje, kwaye emva umlibo. Kodwa iBhayibhile ithe masibekele bucala ezo zinto size siye kwingqibelelo. Kuqala kufuneka uyazi imfundiso, kuzemva koko kufuneka uzazi zonke ezi zinto. Emva koko masizibekele bucala, wathi, ezovuko lwabafileyo, ukubekelwa kwezandla, iimbaptizo, kwaye onke loo manqaku afileyo ngoThixo noko akanabomi kuwo. kodwa ibandla namhlanje liya nje kwezo zinto. Oh, sikholelwa kubuThixo bukaKristu, ewe, ngokuqinisekileyo. Siyakholelwa kubhaptizo lwamanzi, ewe, ngokuqinisekileyo. Ukubekelwa kwezandla. UPaulus wathi, siyakukwenza konke oku kuba uThixo uyasivumela. Kodwa ebusweni bako konke oku ya, masiyibekele bucala ngoku. Size siye kwingqibelelo. Ngoku, ibandla alinakugqibeleliswa ngemibutho. Ihambela mgama ukumka kuThixo lonke ixesha okanye mgama kude ukusuka omnye komnye. Senza izithintelo, siyazahlula, kukhangeleka ngathi asinakho. Kodwa ngoko, xana sishiya ezo ziseko zemfundiso, ukuba siya kwingqibelelo. Ngoko ezo zinto zincinci azibinanto ingako yokwenza. Siya kunxulumana kwaye siyafumanisa ukuba impela ekuphela kwayo esinokugqityeleliswa ngayo kukuba kuKristu. Kwaye siyafumanisa ngoko ngeemfundiso zeBhayibhile okokuba singena njani kuKristu. Hayi ngobhaptizo lwamanzi, hayi ngokubekelwa izandla, hayi ngemfundiso. Kodwa ngamoya mnye, sonke sibhaptizelwa mzimbeni mnye, saza saqityeleliswa ngokuva kwakhe ubunzima. Ngoko, sikhangeleka ngokwahlukileyo, sicinga ngokwahlukileyo, senza ngokwahlukileyo, siphila ngokwahlukileyo, hayi ngokuba ngumsebenzi, okanye singabe cawe, kodwa ngenxa yothando, athe uThixo waluthululela ngokubanzi ezintliziyweni zethu ngomoya oyingcwele. Oko kusenza sibe ngamakhaya bobukumkani bukaThixo, ngoko, akukho hlelo okanye sithintelo kokuya. Sonke singumzimba omnye omkhulu. Ngoku sikulungele ukungena phezu kwesifundo sakusasa imizuzu yembali. Enye engenye into endingathanda ukungena kuyo apha yokuba uPaulus ethetha encwadini yesixhenxe okanye sahluko sesithandathu. Siyafumanisa apha ukuba senziwa sigqibelele kuKristu. Ngoko kumqolo weshumi elinesithathu wesahluko sesithandathu nje imvelaphi encinci. Kuba wathi uThixo akumbeka ngedinga uAbraham ngokuba ebengenakufunga ngomkhulu, wazifunga yena. UThixo wazifunga yena ngokuba yena wayengenakufunga nangabani omkhulu. Ngoku sifuna ukubuyela emva, masiye kumaGalati nje imizuzu embalwa. Jilani emva kwincwadi yamaGalati, nize nifike kumaGalati isithathu shumelene sithandathu, kwaye siya kufunda apha nje ithutyana. Oko yena wafunga ngako. Ngoku kuAbraham nembewu yakhe lenziwa idinga. Akathanga nakwimbewu njengokungathi ezininzi, kodwa njengenye kwimbewu yona leyo inguKristu. Ngoku ukubani yakuqaphela, fundani oko ngokusondeleyo ngoku njengoko nifunda. KuAbraham nembewu yakhe isinye, amadinga isininzi enziwa. UAbraham nembewu yakhe. Ngoku, imbewu kaAbraham yayinye, eyayinguKristu, kwisimo esibonakaliswe kwangaphambili, uIsake. Kodwa uAbraham wayenabantwana abaninzi, wayenaye omnye phambi kokuba abe noIsake, nto leyo yayibonisa ukuphuncuka kokungakholwa kukaSara owafuna uHana ukubana azise umntwana ecinga ukuba wayemdala kakhulu. Kwaye uThixo agqithe aze enze enye indlela ukusuka kwindlela awathi yena wayithembisa ukuyenza. Kodwa uThixo uyasigcina isithembiso sakhe, akukhathaliseki sinjani ukukhangeleka singabhadlanga. UThixo ubophelelekile kwisithembiso sakhe. Kwaye uSara wacinga ukuba mhlawumbi unokuba noHana okanye uHagare Gxebe isicaka sakhe ukuba azale usana ngoAbraham, kwaye wayeyakulithabatha. Kwaye oko kwaba nguIshumayeli owaba limeva enyameni ukusukela ngoko kude kube ngoku. Uselimeva enyameni kuba ukusuka phaya kwaphuma ama-Arabhu kwaye abe esoloko engalandlela. Ngoku naliphi ixesha uthi ungalikholelwa elize ilizwi likaThixo uze wamkele enye indlela? Iya kuba limeva enyameni yakho ukusukela ngoko ukuqhubeka. Thabatha nje oko uThixo akutshiloyo. Ukuba yena uyitshilo leyo nje koko yena akuthethayo. Oh, malisikelelwe igama lakhe. Thabatha nje ilizwi lakhe. Akukhathaliseki nokuba yintoni ezama ukuligqitha ithi ulungile. Eneneni alithethi okuya. Lithetha nje oko likutshoyo xana uThixo esenza idinga. Ngoku, ukuba siya kuqaphelisisa uAbraham nembewu yakhe amadinga. Okunye yayiyimbewu, isinye kwaye okunye yayingamadinga. Kukho elingaphezulu kwesinye idinga, kwaye ngaphezulu komntu omnye obandakanyiweyo kwimbewu kaAbraham. Yabona? Kukho enye imbewu, kodwa abantu abaninzi bale mbewu. Yabona? Ayengengoka Abraham yedwa, okanye kuIsake yedwa, kodwa kwakukuyo yonke imbewu kaAbraham. Amadinga ayenziwe kuye yonke imbewu buqu yale mbewu. Niyayifumana? Ngoko ke, thina ekubeni safayo kuKristu ngokwezibhalo, sithabatha imbewu kaAbraham kwaye sizindlalifa ngokwedinga. Hayi ngokujoyina icawe okanye ukubumba amanqaku afileyo okanye njalo njalo. Kodwa ngozalo lukamoya kaKristu, siyimbewu kaAbraham kwaye sizindlalifa kunye naye ebukumkanini. Ngoko siyaqhubeka ukufunda ngoko. Nje ithutyana ngoko, uThixo esenza isifungo ngoko, umqolo weshumi elinesixhenxe wesahluko sesithandathu. Uthe ngoko uThixo angathi ngokukhona kugqithisileyo. UThixo angathi ngokukhona kugqithisileyo akubonakalalise kwiindlalifa zedinga ukungaguquleki kwecebo lakhe, wasuka walamla ngesifungo. Oh, masiphumleni ngoku nje okwemizuzu embalwa. UThixo angathi ngokugqithisileyo, hayi kuba kufuneka enzile, kodwa ukwenza oku into eqinisekileyo. Ngoku sesifumene ukuba uThixo waba yinyama, wahlala phakathi kwethu indlela awathi wazibonakalisa ehlabathini. Xana wafumana umfazi ekukrexezeni, wathi andikugwebi, hamba ungabuye wone kwakhona. Xana wafumana ogulayo, wenza nje ngendlela awayenokufanela enze kuba wayenguThixo, kwaye waphilisa abagulayo, wavusa abafileyo, waxolela izono. Akukhathaliseki zazinjani kwaye zazingaphi kwaye babekrekre kangakanani, wabaxolela nakanjani ukuba babefuna ukuza bacele. Ngoku qaphela, ukuba uThixo wenza nangaliphi ixesha kwimeko ethile, kwaye ukuba la meko inye iyavuka kwakhona, kufanele enze ityeli lesibini ngokufana nawakwenza kwityeli lokuqala, okanye akalolungisa. Yabona? Akukhathaliseki umbi kanjani esonweni, uye waba phantsi kangakanani, ufanele enze kuwe ngokufana nawakwenzayo kulaa mfazi uwileyo okanye wenza ngokungalunganga. Ngoko isimilo sikaThixo bubuntu bakhe, kwaye into ayiyo kwisimilo sakhe sibonakalisa ubuntu bakhe, kwaye leyo yindlela oyiyo kwisimilo sobomi bakho sichaza into oyiyo. Njengoko sithe sagqitha isifundo okanye ezibini ezigqithileyo, abantu bamawisile bafuna ukwazi. Xana nikhwaza niwufumene. AmaPentekoste athi xana nithetha ngelwimi niwufumene. UMdlikidli uthi xana nizidlikihla niwufumene. Abadlikidli basePennsylvania. Kwaye siyafumanisa ukuba bonke baphosile. Ubomi bakho bubonakalisa bona. Ubuntu bakho bubonakalisa into oyiyo. Umntu waziwa ngemisebenzi yakhe kunye nantoni ubomi bakho obuyiyo. Nilivile ibali elidala. Ubomi bakho buthetha bungxola kakhulu. Andikwazi kweva amazwi akho. Ke nantoni na oyiyo, uyiyo. Ubomi obuphilayo bubonakalisa hlobo luni lomoya okuwe. Kwaye emva koko ungalinganisa into engalunganga, okanye ulinganise into elungileyo ndingatsho. Ungalinganisa umKristu, kodwa kuyakubakho kwixesha elizayo. Kuya kufika ixesha xana uxinzelelo liya kufakwa. Ngoko liya kubonakalisa into oyiyo. Ikhonko lomelele kobona buthakathaka baqhagamshelo lwalo. Xana uKristu unyana kaThixo wafakwa kuvavanyo, kwabonakala into awayeyiyo. ngokuqinisekileyo xana ufakwa eluvavanyweni iyabonakalisa into oyiyo. Ubomi bakho busoloko bubonakalisa yintoni engaphakathi kwakho. Kwixesha elizayo qiniseka izono zakho aziyiku kufumana kwaye oko koko sizama ukukutsho. Wathi uYesu kuYohane ongcwele isihlanu namashumi abini nesine, lowo ulivayo, hayi lowo udlikidlayo, lowo uthethayo, lowo ulivayo ilizwi lam aze akholelwe kulowo wandiphumayo, unobomi obungunaphakade. Kwaye akasayi kuya emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. Lukholo lwakho, kwaye ukholo lwakho luvunywe ngemilebe yakho, lwenziwa lubonakale ebantwini abanakho ukuva. Kodwa ubomi bakho buvuleke phambi kwabo bonke. Ke akukhathaliseki kukangakanani uzama ukwenza oku nokwenza oku, ayisokuze isebenze, ifanele ibe kuwe. Oko ngoyena ndoqo walo lonke ibali. Ukholo lwakho kuKristu ovukileyo njengomsindisi wakho, lokokuba usekunene kukaThixo esenza endaweni yakho ngale ntsasa, njengoko wena usenza endaweni yakhe ezantsi apha njengengqina. Ingqina kufuneka lenze endaweni yomnye umntu, limele wena njengengqina. Kwaye njengoko ubomi bakho bubonakalisa apha, oko ubungqina bakho bukuko kuKristu lubonakalisa phaya, kwaye lubonakalisa apha, kwaye yena uphezulu phaya, njengoko yena enjalo ukwenzela wena ebonakalisa kokubini phaya nalapha. Ke wena ngokholo lwakho usindisiwe, kwaye oko kodwa ke imizwa, imvakalelo, ukuvakalelwa nantoni azinandawo konke konke kuwo ngoku. Hayi, ngoku sukucinga ngokungalunganga ukuba andikholwa kwezi mvakalelo ngokuqinisekileyo, kodwa oko sikuko ngoku sizama ukubethelela oko ebantwini balo mhla asizomvakalelo. Umtyholi uthabathe ezo zinto wazakala uleka ebantwini ebenza basekelezele isiphelo sendlela yabo kanaphakade phezu kwemvakalelo. Ukukhwaza, ukuthetha ilwimi, ukuya ecaweni qho ngecawa, ukwenza okomKristu, oko akuyi kuba namnye umthethelela kulaa mhla ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha. Kwaye ubomi bakho bubonakalisa oko ukuko ngaphakathi, yabona, hayi imvakalelo zakho. Ungaba negazi ezandleni zakho, ungathetha ngeelwimi, ungaphilisa abagulayo, ungasusa iintaba ngokholo lwakho, kwaye akukabi into nangoko, amaKorinto oqala 13, yabona. Ifanele ibe yinto ethe yenzeka ngozalo elisuka kuthi, kwaye uThixo uzisa uzalo olutsha kuwe aze akunike inxalenye yobuyena. Emva koko ezo zinto zibakho. Usisidalwa esitsha. Ndibanika unaphakade. Sigqithile kwigama naphakade. Okokoko sisithuba sexesha. Unaphakade ngu okokoko, okokoko na okoko. Kodwa kukho unaphakade omnye. Kwaye siyafumanisa ukuba wamkela ubomi obungunaphakade. Kwaye igama kwisiGrike nguzoe, okuthetha ubomi bukaThixo. Kwaye wamkela inxalenye yobomi bukaThixo, nto leyo ekwenza unyana kaThixo ngokomoya. Kwaye ungunaphakade njengokuba uThixo engunaphakade. Akunasiphelo, akukho ndawo yakuma ngokuba akunandawo yakuqala. Yonke into enesiqalo inesiphelo, kwaye oko kungenasiqalo akunasiphelo. Indlela esilithanda ngalo elalizwi lixabisekileyo, indlela umKristu afanele ukuma ngayo kukholo lwakhe lwanikelwa kwabangcwele, kwaye ongaphehluzeliswa ukusuka kwindawo ukuya kwindawo nokujoyina amabandla ahlukileyo, naliphi ibandla ufuna ukuba ngowalo lilungile. Okoko nje ungumKristu, kodwa kuqala beka into yokuqala kuqala, nto leyo ilolwazalo olukwenza isizalwana kuThixo, njengoko uThixo athe waba sisizalwana kuwe. Waba sisizalwana ukuze abe nokukuvusa. Ngaphambi kokuba abe nokukuvusa, kwafuneka yena akunike ubomi obungunaphakade. Ngoko uThixo waba sisizalwana ukuze athabathe ukufa ukuze akuvuse. Ngoko kufanele ube sisizalwana kuye ukuze uye eluvukweni. Niyayibona ukuba intoni lunaniso nje uThixo waba nguwe ukuze wena ube nguThixo. Yabona uThixo waba inxalenye yakho inyama ukuze wena ngoba balo lwakhe ube inxalenye yakhe kuko konke ukuba nobomi obungunaphakade nje umfanekiso omhle kwaye oh siyayithanda go uThixo engangathi ngokukhona kugqithisileyo bekungadingeki ayenze kodwa wathanda. Ndivuya kakhulu ngako oko akunjalo ukuba uThixo wethu ethanda. Khangela, kungathini ukuba yena wayengengongazeki kade umsindo. Yintoni isiqhamo sikamoya? Uthando, uvuyo, ukholo, uxolo, ukuzeka kade umsindo. Leyo yinxalenye kaThixo ekuwe kwaye unakho ukunyamezela umthwalo womnye nomnye ukuxolela njengoko uThixo ngenxa kaKristu iyakuxolela. Umoya kaThixo ngaphakathi kuwe ukwenza ube ngalaa ndlela kwaye emva koko xana uThixo wayelapha emhlabeni waza waba nguwe waba sisono okokuba yena athabathe isono sakho wasithwalela wena waze wahlawula ityala ngaso. UThixo ungozeka kade umsindo enyamezela imithwalo yethu kwaye ngoko yena nguThixo olungileyo. Ukuba uyafuna izinto ezithile ngendlela yakho uyazi uThixo ulunge ngokwaneleyo ukukwenza oko. Uyathanda ukukwenza uvuye yena ufuna yena uluthando kwaye uthando lakhe olukhulu luyamnyanzela yena ukuba ehle ngelinye ixesha ukwenzela wena ube nezinto ozifunayo. Khangela kuThomas emveni kovuko. UThomas ebengayikukhona oh yena unabantwana abaninzi namhlanje kodwa uThomas wathi hayi hayi uyakufuneka ndibe nobungqina obuthile uyakufuneka ndibeke izandla zam ecaleni lakhe kwaye kwelakhe iminwe yam ngapha ezandleni zakhe ngaphambi kokuba ndibe ndiyayikholelwa yona. Ah andikhathali wena uthini yabona waye ewonke phuma kucwangco lwesibhalo kanye ngoko kufanele ukuba usikholelwe ke wathi kufanele ndibe nobuthile obungqina ukubonakalisa sona kwaye uYesu wabonakala yena ulungile. Yiza Thomas ukuba oko koko ukufunayo kuhle nantsoke ungaba nayo. Leyo indlela esiyo thina sithi Nkosi ndifanele ndithethe ngelwimi ndifanele ndikhwaze ndifanele oqhubeka ndiya kukuvumela ukuba ube nayo ulungile. Ke wafaka isandla sakhe ecaleni lakho emva koko wathi oh yinkosi yam noThixo wam. Wathi ngoku Thomas uyakholwa njengoko ubonile kodwa kukangakanani ukuba mkhulu umvuzo wabo bangenabungqina kwaye noko bakholwe nguwo. Nantsonke apho kulapho kufuneka sifike kuko ukungakanani ukuba mkhulu umvuzo wabo bangakhange babone to kodwa noko bawukholwe sisenzo sokholo okokuba siwamkele wona. Ngoku ndiyakholelwa imiqondiso ilandelelana namakholwa kodwa masibeke izinto zokuqala kuqala. Ungaba nayo imiqondiso ngaphandle koku uPaulus wathi ungayenza wathi ndingathetha ngolwimi njengabantu nengelosi andinto yanto ndingasusa iintaba ngokholo andinto yanto ndingayiqonda iBhayibhile ngendlela ndinokuthi ndizazi zonke iimfihlelo zikaThixo andinto yanto. Yabona ezo zizipho zikamoya oyingcwele ngaphandle komoya oyingcwele. Umoya oyingcwele nguThixo. UThixo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, umonde. Lowo ngumoya kaThixo oko koko uThixo akuvusayo ngemihla yokugqibela ngawo la moya koko akuthandi uThixo engangathi ngokukhona kugqithisileyo akubonakalise kwiindlalifa zedinga. UThixo engangathi ngokukhona akubonakalise kwiindlalifa. Ngobani iindlalifa? Thina ekubeni safayo kuKristu sithabatha imbewu kaAbraham kwaye siziindlalifa. Oh, ingaba oko kuyafunxeka ngaphakathi? Siziindlalifa zobukumkani bukaThixo ngedinga elifungelweyo. Bekungadingekanga ukuba uThixo afunge ilizwi lakhe ligqibelele kodwa wafunga kananjalo ngesiqu sakhe kuba kwakungekho namnye mkhulu njengoko siqhubeka sifunda nje umzuzu phulaphulani. edinga lokungaguquleki kwecebo lakhe wasuke walamla ngesifungo ukungaguquleki okungena kuguqulwa uThixo akanakuguquka yena ufanele ahlale njalo kwaye ukuba uThixo waphilisa umntu omnye ogulayo yena akanakho ukuguqula uluvo lakhe uThixo waxolela umoni omnye inyukazi elinye yena akanakuze aguqule uluvo lakhe ukungaguquleki kungaguquki kwelizwi likaThixo wathi uThixo kwenye indawo yinkosi ephilisa zonke izifo zenu kufanele ahlale kunye naye kuba ungongenasiphelo wasazi isiphelo kusukela ekuqaleni ngoko ndingatsho ndiyakwenza oku kwaye iBhayibhile yathi sifanele sithi ukuba inkosi ithandile ngokuba ndingonakho ukufa andiyazi ngelinye ixesha kufuneka ndibuyisele emva ilizwi lam kodwa uThixo akanakulibuyisela elakhe emva unguThixo kwaye ucela into enye kuphela ukuba ungathi ukholwe ove ukuba ungakholwa zonke izinto zinokwenzeka ukuba ungathi ukholwe koko kuphela wena ukuba unakho nanku ya umbuzo kodwa hayi umbuzo uselizwini likaThixo ngokuba yena ungongaguqukiyo akanakuguquka injani ukumangalisa ngoku phulaphula njengoko sifunda sisehlela ukuze kuthi ngezinto ezimbini ezingenakuguquleka nto leyo kwakungenakwenzeka ukuba uThixo axoke ukungenzeki okungenakwenzeka nokungenakuguquka eneneni ligama elinye okungenakuguquka akunakushukuma ifanele ihlala ikwanye naphakade ayinakuguqulwa ukungaguquleki nokungenakwenzeka kwaye zombini ngezinto ezimbini ezingenakuguquleka nto leyo kwakungenakwenzeka ukuba uThixo axoke sinezinto ezimbini ewe kuqala ilizwi lakhe lathi yena ubeya kuyenza eyesibini yayisisifungo sakhe kuyo yena ubeya kuyenza obethu hloboluni lwabantu esifanele ukuba ngabo kutheni siphehluzela size sibe sibaleka kwaye sithabatha izinto zehlabathi size senze ngokufana nolulungisiweyo udidi lobupristu buka-1957 sifuna ukuba luhlobo lwefashoni endala elithabatha uThixo elizwini lakhe kwaye sibize ezo zinto ebezingekho njengokungathi zazikhona ukuba uThixo utsho njalo oko kuyigqibile uAbraham lowo edinga elanikwa yena kuye nakwimbewu yakhe wabiza izinto ezazingekho njengokungathi zazikho kuba yayilidinga likaThixo esazi ukuba uThixo akanakuxoka wamthembisa okuya kwaye walikholelwa kwaye njengoko iminyaka yagqitha kwaye edinga likhangeleka libhekela mgama kwiliso lenyama lasondela kuAbraham endaweni yokuba buthakathaka aze athi kulungile mhlawumbi akukho nto injengempiliso engcwele mhlawumbi nje ndifu mhlawumbi akukho nto injalo mhlawumbi ndibe ndingalungisanga kuko konke ukuqulunqa kwam kweengcinga ngoko oko kubonisa into enye yokuba akukhange uzalwe ngokutsha kuba lona sigqithile kuyo kwicawa egqithileyo nje mganyana emva kwisahluko kuba akunakwenzeka ukuba umntu owakhe wancamla izipho zasezulwini nezinto akweqe kwakhona azihlaziyele kwinguquko ngokuqinisekileyo ngokwenena kukwazeki kuba lowo uzelwe nguThixo akenzi kwaye akanakho ukwenza isono kuba imbewu kaThixo ihleli kuye kwaye akanakho ukona imbewu kaThixo lilizwi likaThixo ukholo luza ngokuva ukuva ilizwi idini lalenziwe ligqityiwe ngoko ukuba wenza ngokungalunganga uThixo uyakukwenza uhlawule ngoko kodwa ukuba uyayenza akulungisanga akuyenzi ngokuthanda isahluko seshumi mqolo wamashumi amane anesixhenxe ndiyakholwa kuba xa sithi sone ngabom emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso kodwa emveni kokuba wakhe wazalwa unenyaniso hayi ulwazi lwayo kodwa uthe wayamkela inyaniso kwaye yona ithe yaba inene kwaye ungumntwana kaThixo okwexesha nokwanaphakade uThixo wafunga ukuba yena uyakuyenza wathi uYesu lowo wevayo amazwi am aze akholelwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela akasayi kuya emgcwabeni udlulile ekufeni wangena ebomini ngoku ngesifungo esinjeya uThixo ethanda ukuba silifumane Go, kapela into ayithoyo apha, uPaulos ethetha kwibandla. Akunakwenzeka kuThixo ukuba aqoke, sifanele sibe novuselelo olunamandla. Hayi kuhle ukuba amabhapisi akandiphathi kakuhle, ndiya kuya kumawisile, yabona. Sifanele sibe novuselelo olunamandla, thina abasindileyo, sabamba ithemba elibekwe phambi kwethu. Ngoku ekufundeni yokugqibela, ithemba ke esinalo ngokwe ankile yomphefumlo. Ithemba, isifungo sikaThixo esifungelweyo, sinalo ngokwe ankile yomphefumlo. Liqinile kwaye lithembekile, kwaye lingena liye ngaphaya kwesikhuselo. Masithethe nje ithutyana kwisikhuselo, asikhange siyifumane kakuhle kubusuku becawa egqithileyo. Kwisikhuselo, isikhuselo inyama, isikhuselo siso esithintela ukuba sibone uThixo, ubuso ngobuso kweli bandla. Isikhuselo siso esisithintelayo ekuboneni iingelosi kwiindawo zazo ngalentsasa zimile ngasezitulweni. Isikhuselo siso esisithintelayo ekuboneni yena, sifihliwe ngasemva kwesikhuselo. Kwaye esa sikhuselo yinyama, singoonyana neentombi zikaThixo, sisebukhoneni bukaThixo. Iingelosi zikaThixo zibangqongile abo bamoyikayo yena, sisebukhoneni bukaThixo lonke ixesha. Andisayi kunishiya, ndingasayi kuniyekela. Ndiya kuba nani lonke ixesha kude kube sekupheleni. Kodwa isikhuselo yinyama, siso esisenza singabikho ebukhoneni bakhe, kodwa ngumphefumu, umoya. Ngokholo lwethu siyayazi ukuba yena usijongile, yena umile ecaleni kwethu, yena ulapha ngoku ezantsi yodothani. Ngenye intsasa umprofeti omdala wayengqongwe ngumkhosi, kwaye isicaka sakhe saphuma saze sathi, "Oh bawo, ilizwe lonke lingqongwe ngabelinye ilizwe." Waze uEliya wavuka wathi, "Kutheni nyana, banintsi abangakuthi kunabo bangakubo." Ke waqhwanyaza amehlo akhe waze wabhekabheka, wayengenakho ukubona kwanto. Wathi, "Thixo, ndingathanda ukuba uvule amehlo akhe, susa isikhuselo." Wayekana isikhuselo sawayo emehlweni akhe, okungqonge laa mprofeti mdala yayizinqwelo zokulwa zomlilo. Iintaba zazingumlilo kunye neengelosi neenqwelo zokulwa. Nantso ke, oh, ngoko uGehazi wayenokuthi, ndiyaqonda ngoko. Yabona, isikhuselo sawa phaya kulapho kukho isithintelo. Nantsi, ibambisise. Isikhuselo siso esisithintelayo ekuphileni ngendlela esifanele siphile ngayo. Isikhuselo siso esisithintelayo ekwenzeni izinto esifuna ngenene ukuzenza. Kwaye uThixo wagqunywa enyameni, kwaye isikhuselo sakrazulwa kubini. Kwaye uThixo waba nguThixo kwakhona, waze waphakamisa isikhuselo awathi yena wazifihla kuso, olo luvuko lwenkosi uYesu. Eqondakalisa kuthi ukuba kwesi sikhuselo esifihlwe kuso ngoku, ngokholo siyalikholelwa lona, kwaye siyalamkela lona. Kwaye xana esi sikhuselo sikrazulwa kubini, ndiya kuya ebukhoneni bakhe ngesi siqiniseko, ndisazi ukuba ndimazi yena emandleni ovuko lwakhe. Ekuzeni kwenkosi uYesu, esi sikhuselo siya kuphakanyiswa kwakhona ngendlela egqibeleleyo, de ndibe ndiya kuhamba kwaye ndithethe naye njengomsindisi wam noThixo wam, xana yena ethabatha itrone kaDavide. Kwaye siya kuphila naphakade kwesi sikhuselo emveni kokuba sigqityelelisiwe. Kodwa esi sikhuselo sinesono kuso, akhathaliseki kanjani. Ungaze ucinge ngala mzimba uzukisiweyo kulo mhlaba, ufanele ufe. Into ekwanye njengoko umphefumlo wakho kufanele ufe ukuze uzalwe ngokutsha. Kwingqibelelo, hayi ukutya iinyama nokwenza oku nokugqibelelisa umzimba akusokuze ube nawo. Kwaye kufanele uyeke oku uze wenze oku, kwaye wenze oku uze wenze oku. Lowo ngumthetho, oko kukuba ngqongqo ngomthetho. Asikholelwa kwizimo zomthetho zosindiso, siyakholwa yiyo ukuba ngobabalo sisindisiwe, kwaye asinguwe wena kunanto yakwenza nayo, lulwanyulo lukaThixo oluyenzayo. akukona mnye unokuza kumgaphandle kokuba ubawo wam amtsale injalo londo kwaye yena konke oweza kukwenza uYesu yayikukufumana abo awathi ubawo wabazi kwangaphambili kwaye wabamisela kwangaphambili kokusekwa kwehlabathi bababe ngonyana neentombi zikaThixo amen hayi lowo ubalekayo kwaye lowo ufunayo kodwa nguThixo obonakalisa inceba nguThixo oyenzayo akunakuqhayisa konke konke akukho kwanto oyenzileyo uThixo ngobabalo wakusindisa hayi wena ngokwakho ukuba uyayenza unento yokuqhayisa malunga naye kodwa akunanto yakuqhayisa lonke udumo luya kuye nguye emva koko yena ukunika ithemba eliqinisekileyo wafunga ngesifungo okungena kwenzeka ukuba abantwana bakhe banganakho ukulahleka ngoku bafumana ukutywatyushwa ngokwenza ukungalunganga uvuna oko kulimileyo uya kufumana oko sukucinga ngoku uza kuphuma nje uze wone usinde kuyo ukuba uyayenza uze ube nolwaluvo ibonakalisa ukuba zange wazalwa ngokutsha niyayifumana ukuba usenomnqweno kuwe ngokwenza ukungalunganga ngoko usengongalunganga yabona kuba yena wabagqibelelisa ngonaphakade abo aba kunye nezo zilo phantsi kwetestamente endala phantsi kwemihle yomthetho sinikelwa minyaka yonke ngokuqhubekekayo asisokuze sisuse isono kodwa xana sibeka izandla zethu phezu kwentloko yakhe size sivume izono zethu kwaye sizalwe ngokutsha ngomoya kaThixo asisena mnqweno wasono kwakhona isono sidlulile kuwe oko kokwexesha ngonaphakade uyakuzenza iimpazamo uyakuwa uyakwenza kungalunganga ngabom uyakuphuma ngelinye ixesha uyakwenza izinto oko akuthethi ukuba ulahlekile oko kuthetha ukuba uza kufumana ukulungiswa inkwenkwe yam encinci amaxesha amaninzi abantwana bam bayakwenza izinto nabakho bayenza kananjalo okokuba bayayazi ukuba oko kuchasene neyakho neyakho imithetho kwaye bayayazi mabalindele ntoni xa nabeyenzile baza kufumana ukohlwaywa ngayo ngamanye amaxesha okulungileyo kodwa basengabantwana bakho ngokuqinisekileyo akunakwenzeka ukuba laa mntu amke kwakhona owakhe wazalwa ngobomi obungunaphakade uThixo akangumphi womndiya lowo uwevayo amazwi am kwaye akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasayi kuza emgwebeni kodwa ugqithile ekufeni wangena ebomini ndiyakumvusa ngemihla yokugqibela eso sisithembiso sikaThixo ngoko ukuba uyaqhubeka uthi ow kulungile ngoko ndingenza nje soloko ndisenza oko endifuna ukukwenza kodwa ukuba ungumkristu akufuni kwenza into engalunganga kuba kwa obona bomi bukuwe esona siseko ukuba ufuna ukwenza okungalunganga ibonisa into engalunganga ingaphakathi apho angatheni amanzi amtyuba namnandi aphume emthonjeni mnye ke uthe wonke waphicana kuhlobo oluthile lwemvakalelo okanye edumileyo into ethile ngenye yomzwa yilibala buyela emva esiguqweni uze uthi Thixo susa ubomi obudala besono bam uze undibeke kwenjalo imeko yokuba umnqweno wam wonke lowo uzelwe nguThixo akasenzi isono injalo loo nto akanamnqweno wokwenza njalo ngokuqinisekileyo umtyholi uyakumthiyisela apha naphaya kodwa hayi ngabom ibhayibhile itsho njalo umtyholi angamthiyisela ngoku nangoko ngokuqinisekileyo uyakuyenza wazama ukuphosa izabatha kwinkosi yethu uYesu wayenza kuMoses waze wambambisa wayenza kuPetros waze wambambisa wayenza kwabaninzi kodwa uPetros wamkhanyela nokumkhanyela yena kodwa emva koko wemka waya kulila ngokukrakra kwakukho into ethile kuye xana ihobe lakhutshwayo emkhombeni unomyayi waphuma wahamba ekha wayesemkhombeni kulungile kodwa xana waphumayo indalo yakhe yayohlukile wayenakho ukutya zonke izidumbu ezifileyo awayezifuna aze oneliseke ngoba wayengunomyayi into yokuqala wayengumphephi wayengongalunganga wayengumhananisi ohlala kwisichopho sentaka kunye nehobe emkhulu njengokuba ihobe lenzile angabhabhela naphi na ihobe elinokubhabhela khona kodwa wayengatya ukutya okulungileyo kanye njengehobe lisitya aze emva koko atye ukutya okubolileyo oko ihobe lingena kukutya kuba ihobe lixutywe ngokwahlukileyo likukwenziwa okwahlukileyo lilihobe kwayihobe alinakukuxola ukutya okubolileyo ukuba alinanyongo kwaye umntu ozelwe ngomoya kaThixo uba lihobe likaThixo indalo yakhe ukuguquka kwakhe ukwenziwa kwakhe ewe mhlekazi ubeka umoya wehobe kunomyayi akasukuza sihlale kwisidumbu esifileyo ukuba alithela chopha ngempazamo liyakuphakama kwakamsinyane alinakumelana nayo kwaye indoda ezelwe ngomoya kathixo ayimelani nayo ingangena kwigumbi lokudanisa ngelinye ixesha kodwa iyakuphuma phaya ngokukhawuleza ingalukuhlwa ngumfazi ayenze ijike kodwa iyakujika intloko yayo kwakhona iyakumka koku kuya ngokukhawuleza ngoba ilihobe injalo loo nto akuzukuyiqhatha ngokuba iyakwazi okuya izimvu zam ziyalazi izwi lam kwaye ongaziwayo aziyi kumlandela ilihobe into yokuqala nakuya endithetha malunga nako eyona nto ingundoqo eankilayo phaya qaphelisisa ngoku uthixo wafunga ithemba esinalo ngokweankile yomphefumlo liqinile likwa kwaye lingena liye ngaphaya kokuya okusesikhuselo isikhuselo uthixo wehla egqunywe enyameni ukwenza ntoni ukubonakala yena buqu kwafuneka azimele ngokuba besingenakho ukumbona kwaye wazifihla yena emva kwesikhuselo kwaye isikhuselo yayingubani uyesu hayi mna owenza imisebenzi ubawo wam watsho uyesu ubawo wam ohleli ngaphakathi kum ndiyasebenza ubawo uyasebenza kwaye ndiyasebenza nangoku nanku engogqunyiweyo ehamba enyameni uthixo uEmmanuel uthixo enathi uthixo waye kuKristu exolelanisela kuye ihlabathi nanku yena ehamba-hamba ngoku wehla waza wenza ungcwaliseko okanye ulungiselelo okanye ucamagushele lokuthi ngokunikezwe ngokufa kwakhe wahlawula ixabiso lesono ukuze abe nokubuyela emva ze ahlale ngaphakathi kuthi ngoko ukholo esinalo lusi lukholo lukwisigqubuthelo okanye umntu osisigqubuthelo ngoko ke asijongi kwizinto esizibonayo kwesi sikhuselo isikhuselo sinemfundo kwaye senza izinto size sithethe izinto yinto yobunzululwazi kodwa umoya wothixo ophilayo ohleli ngaphakathi apha ubiza ezo zinto ezazingekho njengezazikho ukuba uthixo utshilo njalo naso isikhuselo sakho sikukhuselo ngoku ngenye imini yena uyakuphakamisa esi sikhuselo hayi esizelwe ngumfazi ngomnqweno wesondo lwendoda nomfazi kodwa ngentando kathixo yena uyakuthetha kwaye sona siyakwenzeka ngoko siyakuba nomzimba njengowakhe yena ozukisiweyo umzimba siyakuqutyuthelwa ukuze sithethe omnye nomnye sichawule isandla omnye nomnye ngoku xana simka apha kukho umnquba umzimba welizwi nje umfanekiso womntu ongatyiyo ongaseliyo ongalaliyo ohleliyo naphakade phaya kulapho siya khona kodwa balindile phantsi kwesibingelelo bekhala nkosi kodwa kube nini ukuba sibuyele ezantsi ngokuba bafuna ukuqhawula izandla omnye nomnye bafuna ukuhlala phantsi baze batye kwaye bathethe omnye nomnye bangabantu malisikelelwe igama lenkosi xana uthixo wenza umntu ngokomfanekiselo wakhe yena eqalekeni wamenza njalo wadlelana omnye nomnye ngokuba siyazana siyazithanda izinto athe wasenza zona uthixo ngokuba senziwa njalo ekuzeni kwakhe okukhulu abo balungeleyo bayakuba njalo naphakade abangena kufa siyakuma kwimfuzo yakhe ow malisikelelwe elaa gama likakristu kwaye ngoku sinesinyaniso sosindiso lwethu njengoko simamkela yena njengomsindisi wethu njengomphilisi wethu yonke lena yimivuso okanye ingeniso ehlawulwayo ipolisi yeinshorensi amen niyayazi intoni ipolisi yeinshorensi ungatsala ingeniso kuyo de elona xabiso layo lifike ngokuqinisekileyo ungatsala ingeniso kwaye sitsala ingeniso ngoku kuphela into kwamsinya sitsala ingeniso intlawulo iyenyuka kwakhona iarhente yeinshorensi ngelinye ixesha yathi kum bhili ndingathanda ukukuthengisela i-inshorensi ndathi ndinayo umfazi wam wandijonga ngoku akukho nto ichasene neinshorensi kodwa abanye abantu bahluphekele i-inshorensi ke bajika yathi umfazi wam wandijonga ngokungaqhelekanga unayo i-inshorensi ndathi ngokuqinisekileyo umfazi ebengazinto malunga nayo Yathi kuhle Billy hloboluni lesiqinisekiso naso ngathi isiqinisekiso esisekelelweyo uYesu ngowami oh ncasa isisandulela sozuko olungcwele indlalifa yosindiso othengwe nguThixo ozelwe ngomoya wakhe wahlanjwa egazini lakhe yathi oko kulunge kakhulu uBilly yathi kodwa ayisayi kukubeka apha emangcwabeni ngathi kodwa iya kundikhupha lowo mundoqo andinaxhala malunga nokungena phaya ndinexhala malunga nokuphuma kwaye kusukela nesiqinisekiso ngokufunga kukathixo kanaphakade okuba uya kundivusa kwakhona kumfuziselo wonyana wakhe kumhla wokugqibela ndiya kuhamba ngokuzithemba ndibe nentuthuzelo kunye ne-ankile yomphefumlo okokuba ngeli lixa ndikwesi sikhuselo kukho into ethile engabonakaliyo endenze nda-ankilwa kwiliwa lakudala ngaphaya xa namanzi etsiba kwaye gqabhuka akwenzi namnye umahluko ukuba ukufa iperile okanye nantoni enokusahlula eluthandweni lukathixo i-ankile yam ibambile ngaphakathi kwesikhuselo mazinyuke impuphuma mazitshize makeze ongakholwayo kubukho bukathixo ikholwa elizelwe ngokutsha line-ankile akunakubona ngaphaya kwesi sikhuselo kwakaloku nje kodwa ndiyayazi i-ankile yam ibambile ngaphaya kwilewa lakudala elisisithembiso esifungiweyo sokuba uya kundivusa kumhla wokugqibela akumangalisi unakho ukujonga ukufa ebusweni uze uthi luphi na ulwamvila lwakho ngcwaba luphi na uloyiso lwakho kodwa makubulelwe kuthixo osinika uloyiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu apho umanduleli Oh bethu asizukufika kwisifundo apho umanduleli ngenxa yethu umanduleli ingaba wakhe waqaphela kwimihla yakudala yasentshona amatyela amaninzi ndiye ndanqumla imizila emidala umanduleli okanye uvula indlela xana ulandelelwano lwenqwelo lwalutshabalala ngenxa yamanzi uvula indlela wabaleka ngaphambili waye wabona izizwe zamandiya wazigqitha waze wabona apho kwakukho umthombo wamanzi wabuyela emva ukuya kuxelela umphathi wolandelelwano lwenqwelo balekisa amahashe wonke umntu makommelele kuba njengaphaya kwentaba kukho umthombo omkhulu wamanzi ungumanduleli kwaye apha umanduleli umntu wakhe waxinwa ngumtyholi phantsi kodubulo olukhawulezisayo kodwa umntu othile wathabatha indlwana yomposi utshintshelayo lowo yayinguYesu umanduleli usandulele kwaye usathana emile phaya kunye nomposi utshintshelayo esiqinile saba soloko sisekukhonkqweni nasekoyikeni ukufa wayengumlendi walamthombo ngokuqinisekileyo wayenguye wayenikwe umyalelo ukuba sasonile kwaye sigxothiwe kuwo kodwa umanduleli uKristu wangena waze wathabatha indlwana nivile laa ngoma indala bamba inqaba kuba ndiyenza bamba inqaba kukho nto masiyithabathe asifuni ukuqhubeka siyibambile uKristu wayithabatha inqaba haleluya isango livulekile kukho umthombo ovulekileyo endlini kathixo emzini kadavide ukwenzela ukucoca ukucocwa kwabangacocekanga umanduleli wethu sele singenele umanduleli uyasixelela ukuwe indawo njengaphesheya ngaphaya apho ungasayi kuguga apho kungasayi kubakho imibimbi apho ungasayi kufuneka usebenzise isiqabi buso uMax Factor ukuzenza ukhangeleke umhle kumyeni wakho umanduleli umkile akuzange kubekho ndawo apho ungagugayo udubeke kwaye ungcangcazele kukho indawo apho ungasayi kugula apho usana lungasayi kuba nahlaba esuswini apho ungasayi kuphunyekwa lelobuxoki okanye izinyo ukuze ufumane lobuxoki haleluya oh malisikelelwe igama lakhe wangena ngaphakathi kwaye ongenakho ukufa uyakuma kwimfuzo yakhe ngenye imini ngaphaya baya kukhazimla ngaphezu kweenkwenkwezi nelanga ngokuqinisekileyo umanduleli usandulele umanduleli wangena khona ngenxa yethu kwa uYesu wenziwa umbingeleli omkhulu osaye phakadini ngokohlobo lukaMelkizedeke loo mandulele mkhulu wasandulela ukwenza indlela uphuma kumoya umthombo omkhulu womnyama kathixo ongenasiqalo okanye isiphelo wayekho kusephakadini uthixo lo mtha wokukhanya waphuma yayingumtha wothando lowo ngundoqo obomvu umbala olandelayo owawuluhlaza okwesibhakabhaka luhlaza okwesibhakabhaka ukunyaniseka olandelayo ulandela emva kokuya yayiyeminye imibala ngegqibeleleyo imibala esixhenxe engomoya abasixhenxe bakathixo abaphuma kulaa mthombo omkhulu okanye laa dayimane enkulu awathetha ngayo uyesu laa dayimane enkulu yathezwa ukuze ibonakalise le mibala uthixo wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu ukuze abe nokubonakalisa ubulungisa bakhe nenceba phakathi kwethu ngezipho nemiqondiso nezimanga laa mnyama mkhulu uwonke waba ngumzimba welizwi walo owenziwa ngokomfanekiso ofana nomntu noko wayengengomntu wayengekabi namnyama wayengumzimba welizwi wathi uMoses ndingathanda ukukubona wena uthixo wamfihla elweni wayexana wagqithayo wajika umhlana wakhe uMoses wathi ikhangeleka ngathi ngumhlana womntu ngoko yintoni eyenzeka ngenye imini ezantsi phaya xana uAbraham wayehleli ententeni yakhe siya kungena kuyo ngobu busuku xana uAbraham wayehleli ententeni yakhe uthixo weza kuye emzimbeni wenyama Oh, uthi njani uBrenham waye siya kumfumana yena kanye apha ehlangana noAbraham phambi koko ngokohlobo lukaMelkizedeki umzimba wenyama owawunguthixo ngokuqinisekileyo yayinguwo wayenguthixo enyameni uthi ngoko mzane uBrenham kutheni kwafuneka yena abuyele emva aze azalwe wayengazelwanga ngoko wayedaliwe nje umzimba awahlala kuwo uMelkizedeki wayengukumkani wasesalem ongukumkani waseyerusalem ongukumkani woxolo owayengenayise nanina siqalo samihla okanye isiphelo sabomi uyesu wayenoyise nonina bobabini kwaye isiqalo semihla nesiphelo sobomi kodwa wenziwa ngokohlobo lukamelkizedeki owayengenasiqalo samihla okanye isiphelo sabomi umelkizedeki wayenguthixo buqu umelkizedeki wayenguyehova thixo omnye owahlangana noabraham iminyaka kamva phambi kwentente yakhe enomhlana wakhe ujikelwe kuye wathi Kutheni uSara ehlekile njalo lonto wayengulowo owemaphaya ejonge ngaphaya ngaseSodom uAbraham wamqonda yena ukuba ngaphakathi kwekhuselo lakhe kwakukho iankile ebambe sasithembiso hayi ngokuba wayenemizwa ethile kodwa uThixo wayemthembisile wayexana wahlangana la magnethi inkulu wayazi yona yayikulo nyama waphumela ngaphandle noAbraham phandle phaya intwana encinci wamxelela uAbraham wathi ekubeni ndiya kumfihlela ezi zinto uAbraham ukubona ukuba yena yindlalifa yehlabathi andisayi nje kuyenza ke Abraham ndiyakuxelela oko ndisendleleni ukuya kukwenza siya kuyichola ngobu busuku ezantsi phaya eSodom nako konke abaya kukwenza kwaye kwamsinya esandula kumsikelela yena uAbraham wabuyela emva esithubeni kwakho indoda eyamaphaya kwaye inothule ezimpahleni zakhe indoda kwaye hayi kuphela okuya kodwa yona yatya inyama yethole awathi walixhela uAbraham nokusela ubisi olusuka enkomeni nokutya amaqebengwana isonka sombona kwaye sinebhotolo kuso oko kunjalo nqo yaze emva koko yajikela ekubeni ngumzimba welizwi kwakhona yayiyintoni kutheni angazange ayithathe yona ngoko wayengazange yena azalwe njengamnawe kodwa kwafuneka azalwe enyameni ukuze abe nokubamba olwalamvila lowa yayingumzimba odaliweyo lowa yayingumzimba owathi nje watsala icalcium nepotash eziphuma emhlabeni waze wathi waze wangena kuwo leyo yayinto ekwanya wayeyiyo uMelkizedeki wangena kuyo kumzimba ukuze abe nokuhamba phambi kwakhe phantsi kwesikhuselo isikhuselo sendalo eyiye yakhe yena hayi isikhuselo sendalo yomfazi ngesibeleko somfazi ngayo iiseli zange kodwa wadala oku waze wangena kuko waze wathetha ngokohlobo lukaMelkizedeki ngubani lo Melkizedeki kuba lo Melkizedeki ukumkani weSalem leyo iYerusalem bingeleli kathixo osenyangweni ngokuqinisekileyo owahlangana noAbraham ebuya ekubulaleni ookumkani waza wamsikelela kuye ngokunjalo uAbraham wanikeza ngesishumi sako konke ukuqala athe ngokutolika ngukumkani wobulungisa olwathando olukhulu laa moya mkhulu ekuqaleni ukumkani wobulungisa emva koko kumkani weSalem nto leyo enguye ukumkani woxolo engenayise engenanina engenamlibo wakuzalwa engenasiqalo samihla engenasiphelo sabomi yayingubani akazange wazalwa akanakuze afe ngubani yayinguthixo ngokuqinisekileyo yayinguye isithunzi sangaphambili senkosi uYesu. Uqinisekileyo yayinguye, kodwa kwafuneka eze ngomfazi ngokohlobo othi uze ngalo ngomfazi, kwaye kwafuneka yena eze ngendlela oza ngayo ukuze akubuyisele wena kuye. Haleluya. Ubabalo lumangalisayo esinjani ukuba mnandi sandi. Olwasindisa olusezi udwayenge lwemfama enjengam. Ndandikhe ndalahleka kodwa ngoku ndifunyenwe ngobabalo lwakhe. Ndandiyimfama kodwa ngoku ndiyabona. Ndakuqonda ekwafuneka kwenze. UThixo waba ndim ukuze mna ngobabalo ndibe nokuba nguye. Yena wathabatha izono zam ukuze ngobulungisa bakhe ndibe nokuba nobomi obungunaphakade. Ndandingenakho ukukhetha ngokunokwam. Imvelo yam yayingumoni, ndibe ndingenanto yakwenza nayo. Ndazalelwa ehlabathini, ndabundelwa ebugwenxeni, ndeza ehlabathini ndithetha ubuxuku. Kungekho nethuba konke konke, kungekho nto nkqu nomnqweno. Xelela ihagu ukuba ayilungisanga ukutya umgxobhozo, ungathi bona iyakuphulaphula kangakanani kuwe. Xelela unomyayi akalungisanga ukutya kwisidumbu esileyo, uze ubone oko yakukuxelela kona. Ukuba unokuthetha, hoya imicimbi yakho ngokuqinisekileyo. Oh, kodwa ubabalo lukaThixo olwaguqula le mvelo lwase lwandinika ithuba lokunqwenela nokurhalela nokunxano. Ububele bothando lwakho bungcono kum kunobomi. Oh Thixo, intliziyo yam ilangazelela wena. Wathi uDavide, njengebhada litsalela emifuleni yamanzi, wenza njalo umphefumlo wam ukunxanelwa wena, oh Thixo. UThixo unike umntu olanqwano ukuba anqule yena, amthande, alandele emva kwakhe. Kodwa umntu uyalugqwetha ngokubiza komtyholi, kwaye emke aze akhanuke abafazi neziyolo nezinto zehlabathi, ezama ukwanelisa laa ndalo ingcwele athe uThixo wayifaka ngaphakathi ukuba athande yena, uyibeka yona phezu kwezinto zehlabathi. Kodwa mzalwana, xana wakhe waguqula, kwaye laa mthombo ononodubalala kuwo, zonke iindidi zeziphithiphithi zequla zibe zicociwe, kwaye wakhothwa intolongwane, kwaye anyulwa amanzi kaThixo afakwa phaya, isona sisokoze siwuchukumise. Amen. Oh, indlela endimthanda ngayo, indlela endimncoma ngayo, ubomi bam, ukukhanya kwam kwelanga, ongowam wonke kuko konke, umdali omkhulu waba ngumsindisi wam, kwaye yonke inzaliseko kaThixo ihleli ngaphakathi kuye. Ezantsi ukusuka elusukeni lwakhe eliphilayo oko ibali, uThixo wam nomsindisi wam weza, kwaye uYesu yayiligama lakhe. Wazalelwa esitalini, kwabakhe yena waba ngowasemzini, uThixo weentsizi, iinyembezi neentlungu. Oh, indlela endimthanda ngayo, indlela endimncoma ngayo, ukuphefumla kwam, ukukhanya kwam kwelanga, ongowam wonke kuko konke. Oh Thixo, angayenza njani yona? Umntu uzamile ukuyibhala, omnye wathi ukuba besine inki ulwandle lugcwele, kwaye yonke ingca emhlabeni ibilusiba, zonke izibhakabhaka zenziwe ngocwecwe, kwaye wonke umntu engumbhali ngesakhona ukubhala uthando lukaThixo ngasentla, indlela laThixo omkhulu wezulu awaba inyama ngayo kwaye wathabatha izono zam, ukubhala uthando lukaThixo ngasentla, bekuya kufunxeka ulwandle lome okanye linganako icwecwe ukuthabatha konke, nokuba lutwatyululwe ukusuka kwisibhakabhaka ukuya kwisibhakabhaka. Kwaye ukwenzela iindlalifa zolusindiso ithemba eliqinisekisiweyo, wafunga ngesiqu sakhe ukuba uya kusivusa kwimihla yokugqibela, asinike ubomi obungunaphakade, kwaye akukho mntu nokubasusa esandleni sam. Amen.
Let's pray.
Masithandaze. Ingaba unetyala lokwala uthando lakhe? Ingaba uheshe ubuqu bakhe obusikelelekileyo, lona mkhulu okwenze oko ukuko, kwaye ngoku naku ulapha ngale ntsasa kule ndawo ebomini, kwaye ikunika ithuba? Ingaba ufuna ukuqhubeka uphila? Inye kuphela indlela yokuphila yokuba ukholwe kwinkosi uYesu. Ukuba wena entliziyweni yakho uyakholwa ukuba yena ungunyana kaThixo, kwaye umamkele yena njengomsindisi wakho, uze ukholwe ukuba uThixo wamvusa yena ukwenzela ugwetyelo lwakho, ukuba ufuna ukuyamkela kulo miba, yeyakho ngoku. Ungaphakamisa isandla sakho, othile ongaguqukanga umphefumu, ongathanda ukuguquka ngale ntsasa, uthi, ikhumbule, mzalwana mshumayeli, njengoko sisiya emthandazweni, nam ndisilele, ndijoyine icawe, kodwa ndiyayazi, andizange ndibe nako oku uyawuthetha ngako. Andizange ndazalwa ngala moya mzalwana uBrenham, mna nje andinawo kuko konke, ndifuna undithandazele, ukuze uThixo andinike wona ngale ntsasa, Thixo akusikelele, mhlekazi. Angabakhona omnye yithi Thixo ndenze oko wena ufuna ndibe kuko. Ndifuna ukuba njengoko wena ufuna ndibe kuko. Ndiluheshile uthando lwakho. Thixo akusikelele nyana. Nje umzuzu ngoku. Thixo othandekayo, ngenene imbongi eyabhala loo mazwi yayifana nje namanye amaninzi amakholwa akho, ephanda ezama ukufumana amazwi okuyivakalisa, kwaye ibhalwe eBhayibhileni. Phezu koko, ukuba intshumayelo ibisisilumko, yayilinganisela kwaye yabeka amazwi amaninzi ngolungelelwano. Oh, indlela ebesiya kuthanda ngayo ukuba nolwimi namagama ebesinokucacisa ebantwini okuyiyo ngenene. Kodwa alinakufumaneka kwimilebe yabafayo. Yonke inaphakade, akukho ntandabuzo nokuba iyakuze ityile. Indlela uThixo wezulu athe weza emhlabeni ukusindisa abalusizi abalahlekile iidwayinge zaboni. Ndiyathandaza kuwe bawo ukuba ngalamazwi ambalwa aphukileyo okanye amazwi aphukileyo ngale ntsasa, njengoko ndifanele ndithi, okokuba umntu othile ufumene uxolo nolwaneliseko nentuthuzelo emantla obalekele efuna igwiba, kwaye yanga imiphefumlo yabo inga-ankila kwelaa dinga awathi uThixo wafunga kulo lokuba uya kubavusa kumhla wokugqibela. Izandla ezininzi zinyukile esakhiweni kanye apha kulo mnquba. Thixo, banikela themba lommeleleyo kanye ngoku. Bangabanga-ankila kwiliwa lakudala. Akukhathaliseki ulwandle luluwatyuza kakubi kangakanani, kwaye amabhakubhaku abo angaxhuma. Bane-ankila, isithembiso sikaThixo. Phaya bayahlala, uThixo uyitshilo, akanakuxoka. Lowo uwevayo amazwi am endizamileyo ukuwashumayela ngale ntsasa, kwaye akholwe kulowo wandithumayo, Yehova, unobomi banaphakade, kwaye akasayi kuya emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. Oh, wena ungunaphakade, sikelela abo namhlanje, kwaye wanga wonke umntu ngaphakathi apha ongekho phantsi kwegazi, umphefumlo wabo angazange uguqulwe, kwanga kungenzeka njengoku. Nkosi, sebenza imfihlelo. ngokwakho konke inikezelwe kuwe. Ndiyathandaza ukuba uyakunikeza kubo. Ubomi obungunaphakade bangangenye imini ngaphaya kwelinye icala lonxweme. Njengamnye namnye sisehlela ngentlambo sanga singadibana ngaphaya apho bangasayi kuthi salani kakuhle kwakhona. Ngenye imini siya kufika emlanjeni ekuvalweni kwexesha. Xana iingcinga zokugqibela zosizi ziphelile, kuya kubakho umntu othile olindileyo oya kusibonisa indlela. Akuyi kudingeka ndiwele iYordane ndedwa.
That'll show me the way. I won't have to cross Jordan.
Bonke abo banelo themba, phakamiselani isandla senu phezulu njengokuba niphakamisa intloko zenu. Ngokunqulani yena nje umyalezo udlulile, anivuyi. UThixo wafunga, akasayi. UThixo wafunga, uya kuhlangana nawe phaya. Nqula nje yena ngoku. Ingaba wakhe wafika kulaa ndawo. Ngoku bantwana bedini, nqulani yena njengokuyenza. Kwenzeka ntoni ngoku? Wonke ubani wenu uyeza. Kukho elikhulu elimnyama ithunzi lihleli phaya phambi kwenu. Lisango elikhulu. Niyakungena phaya ngenye yezimini. Mhlawumbi phambi kokuphela kwemini. Mhlawumbi phambi kokuba icawa ivale ngale ntsasa. Niyakungena phaya. Lonke ixesha lantliziyo ibetha ulinyathelo elinye ukusondela. Kodwa xana ubumnyama ndibubona, uya kube ndilindile phaya. Wathi uya kuyenza, wafunga uya kuyenza.
Oh,
Nkosi esikelelekileyo, iintliziyo zethu zizele ngale ntsasa ekuphuphumaleni. Ukucinga xana ukubetha komthambo kuyeka. Kwaye umongikazi ecinezela umqamelelo kwintloko yakho. Kwaye izandla zakho ungenakushukuma kwakhona. Izandla zakho zijike zaba ngumkhenkce. Abantwana bakho, umama wakho, abakho abathandekayo bekhala kwaye belila. Laa mnyango mkhulu ujula uvuleka ngaphaya, uyakube elindile. Wathi uDavide ukuba ndibeka umandlalo wam esokweni. Uyakuba phaya, akuyi kudingeka ndiwele ndedwa. Xana ukutshiza komlambo kuqalisa ukudanyazela ebusweni bam, uThixo uyakuthabatha isikhephe sobomi, asikhokhele ukusiwelisa kanye yona. Wathembisa uyakuyenza. uDavide umprofeti wathi, nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyikoyika bubi, ngokuba unam wena. Intonga yakho nomsimelelo wakho uyandithuthuzela. Bo, sisivuya kakhulu namhlanje okokuba sasibandakanyiwe indlalifa yedinga. Namhlanje sinabo ngaphakathi kwethu ubomi obungunaphakade ukuba siyayithanda iNkosi uYesu kwaye siyayikholelwa yona kwaye salamkela ilizwi lakhe nemfundiso yakhe kwaye usinikile njengetywina lokholo lwethu umoya oyingcwele itywina likamoya oyingcwele ukholo lwethu ngaphakathi kwethu luankiliwe nokuba amatyeli amaninzi siyahamba emathunzini amnyama amatyeli amaninzi siyakhubeka endleleni kodwa iankile yethu isabambile kukho into ethile kuyo ngaphaya ekhangeleka isakhokhela isithi iyaphambili siyaphambili Thixo sisikelele siyakudinga wena sigcine sithembekile kwaye sinyanisekile kude kube lixesha wena ubuyela thina siyakukudumisa ngezigaba ezingapheliyo kwaye ngalamhla xa nasimile emhlabeni iinyawo zakhe ezisikelekileyo zange zachukumisa umhlaba kwakaloku nje nankuya yena emile phaya esibhakabhakeni kwaye abangcwele nabahlanguliweyo kuzo zonke izigaba kuyo yonke imilindo wokuqala wesibini wesithathu wesine wesihlanu wesithandathu nowesixhenxe bonke bemile phaya bethiwe uhambo iingubo zobulungisa bakhe siyamthwesa yena ukumkani kakumkani nonkosi weenkosi size sicule loo mabali entlangulo Iintliziyo zethu ezilusizi ziyakuncancazela njengoko sijonge kuyo lowo wasithandayo waze yena wazinikela ngenxa yethu ngelixa besingathandeki kwaye singaboni uKristu wafa ukuze sibe nokusindiswa Sibulela wena ngako oko bawo egameni lika Kristu. Amen. Niyamthanda yena. Oh, unjani yena ukuba inene? Aniziva nje ngokungathi ningathanda njengendlela ithile nibeke ingalo zenu kumanga yena. Aningethandi na ukukhasa nje ninyuke nize nichukumisa inyawo zakhe niyayazi. Niyayazi wakuqhele ukuza abantu abathile kwiinkonzo zami ePhoenix, Arizona, but ningathanda ukuyithetha naye. Ndingathanda ukuthi Nkosi undithandile xana indlela yam ibe mfiliba. Ndingathanda nje ukuyithetha naye ngaphambi kokuba siwelele ngaphaya. Ndifuna ukumbona, ndifuna nje ukubona yena, ukucinga indlela ebendiya kuvuya ngayo. Indlela intliziyo yam elusizi iya kuncancazela ngayo xana ndimbona yena emile phaya. Bendisoloko ndimangala, ndinqwenela bendinganakho ukuva elazwi lisithi, izani kum nonke nina enisindwayo nibulalekayo ngumthwalo. Ndiyakuninika ukuphumla. Mhlawumbi andisayikuze ndikuve oko ngokucacileyo njengoko yena wakuthetha ngoko. Kodwa ndifuna ukuva yena esithi, lona ngumhla ugqibela, ibe yenziwe kakuhle, mkhonzi wam olungileyo nothembekileyo. Ngoku ngena kuvuyo lwenkosi ebelulungiselelwe wena. Kusukela nini? Kusukela wasindiswayo, hayi mzalwana. Kusukela ekusekweni kwehlabathi. Xana ndakubonayo, ndaza ndakwazi kwangaphambili. Ndaza ndakumisela kubomi obungunaphakade wasikelelwa ngelo xesha. Bonke athe wabazi kwangaphambili, ubabizile. Ingaba injalo loo nto? Bonke awathi wababiza, ubagwebele. Abo abagwebelayo, sele yena ebazukisile. Nantso, wasazi kwangaphambili, wasibiza, wasigwebela. Kwaye sele sizukisiwe kunye naye, ekupheleni kwehlabathi. Sisiya kumvuzo wethu. Anivuyi, ngokuqinisekileyo, iya kukwenza umthandi. Xana ubungena kuzinceda, kwaye naku yena, uyeza, aze akwenzele okuya. Lisikelelwe iqhina elibophileyo, dade uGedi, iintliziyo zethu kuthando lobuKristu. Ngelixa sinobubuncinci ubudlelwane bokunqula apha ngoku. Emva koko, siza kuthandazela abagulayo. Thixwani sikelele. Nina abaphakamisele izandla zenu kuKristu ngale ntsasa, fumanani indawo yokunqula. Mkhonzeni yena. Ngoku masimnquleni ngoku. Njengebantu, nonke mawisile. Bandla likaThixo, Assemblies of God, Rhabe, Maluthere, Katolika. Sonke ngokuhlangeneyo ngoku. Masiculeni ngoku.
Ah! when we are stand here for me, it gives us inward pain, but we shall still be shorn in Harmony, Methodist, Baptist, and all, and hope to meet
akukwenzi kamnandi okuya asiguquke size sixhawule isandla omnye nomnye ngoku yeli xa siyicula kwakhona xhawula izandla omnye umntu emva kwakho phambi kwakho emacaleni siyakuthandana inqonela inkonzo ebinokuqhubeka yabona indlela esicinga ngayo ukuba kukho umbi apha laa mhla mkhulu siya kuhlangana ngokubawo yamkela unqulo lwethu ngale ntsasa thabatha ilizwi uze ulityale lona ezintliziyweni zamakholwa bangabangangaphehluzeliswa nje kwaye phezulu namhlanje nasezantsi ngomso kodwa angala mazwi angafumana indawo yokuphumla kuyo yonke intliziyo yekholwa ukwazi oku kuba uthixo ufungile ngesifungo kwaye kukho izinto ezimbini ezingenakuguquka ukungaguquki kukathixo okokuba ukuba akukwazeki ukuba yena axoke okokuba iindlalifa zolusindiso zibe neli themba lomeleleyo liqinileyo kwaye liqinisekileyo iankile emphefumlweni kukwazi oku kuba uthixo usithembisile ngesifungo esifungiweyo okokuqala kuba engenakuxoka okunye wafunga isifungo ngaphezu kokuya ukuba uya kusivusa kumhla ugqibela aze asinike ubomi obungunaphakade ukwazi okokuba emveni kokuba sibiziwe okokuba watsho ukuthi wasazi phambi kokusekwa kwehlabathi kwaye wasimisela ekwenziweni abantwana ngaye uYesu Kristu kwaye wasazi wasibiza kwaye xana wasibizayo wasigwebela asinakuzigwebela ngokwethu ke wasigwebela ngokufa konyana wakhe yena abo abagwebelayo yena wabazukisa nokubazukisa ilizwi sele lithethiwe kwaye nje sisendleleni yethu sihamba sivuya kwindlela yethu eya eluzukweni nika abantu ukholo kwaye yanga imikhuba emincinci nezinto ezijinga ebantwini bangabangazivuthulula basuke kuzo ngale ntsasa ngeli lizwi likathixo eliyiankile yomphefumo liqinile kwaye liqinisekile bangabangazivuthulula bemke ukusuka kwimikhuba yabo emincinci imisindo yabo emincinci kunye nezinto ezibe njengoko upawulos wathi kwinxenye elandelayo yomyalezo kwiintsuku ezimbalwa masibekele bucala wonke umthwalo nesono esithi sisirhityele ukuze sibe nokubaleka ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu sijonge kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu lowo walingwayo ngazo zonke iindlela njengoko sinjalo nangoko zange wona wavunyelwa ukuba hende kodwa zange anyamekele ukuhendwa kwaye siyahendelwa esonweni kodwa sokuze sinyamekele ngokuba ubomi obungunaphakade kuthi yiankile yesiphelo sethu sanaphakade kwaye sibambe okuya ngokungcwalisekileyo entliziyweni yethu ngoko baninzi athe usathana wabaxhwala ngeenkxwaleko silungisela ukubathandazela bawo bangabona njengoko begqitha phantsi kwelizwi likathixo namhlanje elalizwi lixabisekileyo ebelishunyayelwa ibhayibhile inika ubungqina iingelosi zikathixo zimile kufutshane kunye nomkhulu umoya oyingcwele phezu kwabo bonke umile apha ukunika ubungqina elizwini ngoku bawo njengoko begqitha phansi kwelizwi ledinga ngalentsasa bangabangamka apha bephilile ukususa izinto zokuncedisa imilenze ukuba bashiye izitulo kunye kunye noomandlalo babagulayo ababelele kubo kwaye nje baphilise siphe oko Nkosi bangabangabuyela kwinkonzo elandelayo okokuba bavunyelwe ukuza okanye kumabandla angawabo bevuya bebonisa izinto ezinkulu athe uKristu wazenza oku sikulungiselela uzuko lwakho egameni likaYesu amen. Kufanele ndicele uxolo ngesithembiso endithenda senza okokuba ngale ntsasa besiza kuba nesahluko sesixhenxe kodwa andifikanga kuso kwaye sifanele sivumele ixesha elincinci apha ukwenzela oku kwenzela umgca ukuthandazela kwaye ngobo busuku iNkosi ithandile siyakuthabatha isahluko sesixhenxe size sifumanise wayengubani lo Melkizedeki bangaphi abangathanda ukwazi oh siyaya nje zantsi kuye sifumanise nje ngqo ungubani yena kwaye isibhalo siyaxela ungubani yena yabona kwaye uSchofield wathi yayibububingelele ingathini kwabububingelele ngaphandle kwesiqalo okanye isiphelo uyabona yayingebobubingelele yayiyindoda uMelkizedek igama umntu ngokufana hayi ukungahloniphi kodwa inzululwazi yobuKristu ithi umoya oyingcwele yingcinga kwaye iBhayibhile yathi yena umoya oyingcwele kwaye yena sisimelabizo somntu ngumntu hayi ingcinga ngumntu ngokuqinisekileyo kwaye uMelkizedek ngumntu umntu owayengenasiqalo samihla okanye isiphelo saminyaka wayengenatata namama okanye mlibo wakuzalwa kwaye siyakufumanisa ukuba ungubani yena iNkosi ithandile ngobo busuku ngelizwi ingaba niyalithanda oh ilizwi lakho lisisibane endleleni yam neenyawo zam oh ngoku uthi mzalwane uBrenham andiliqondi lona lonke nama ndinjalo kodwa ngelinye ixesha ndandishumayela ezantsi eKentucky kwaye kwabanye abasandula kuza nekatolika kunye nabanye abahlukileyo abanokuthi bangayiqondi indlela ezi zinzulu zityebileyo izinto zesibhalo ndandishumayela kwimpiliso yengcwele intwazana encinci ehamba ngeenyawo yezisa yayingeloshumi elinesihlanu leminyaka obudala yayinosana kwaye lalinedumbe ndathi yintoni ingxaki dade ngosana lwakho wathi linokuxhuzula ebengayazi into amakayitsho idumbe ebengayazi makayibize ntoni into encinci mhlawumbi zange ibe nepere yezihlangu ebomini bayo isithandwa sendoda ethile inwele ezinde zijinga ndathi ingaba uyakholwa kwaye lawo mancinci angwevu angqingqwa amehlo andijonga wathi mhlekazi ngokuqinisekileyo ndiyakholwa ndalithabatha usana uncinci kwaye ngeli thuba ndandilithandazela layeka ukuxhuzula ehe kwaye yaphuma ngemini elandelayo ndandizingela oonomatse ngaphaya kwicala lentaba ndeva amadoda athile ehleli phaya ethetha isarha endala ingxolo yanyebelezela ezantsi ndandizingela oonomatse babethetha ngam behleli phaya ehlafuna icuba kwaye tsica amagqabe bhabha ngokufana nokuya kwaye ayethetha malunga ngoku malunga nomhlangano ngobusuku bangaphambili omnye wabo wathi ndilubonile olasana ndidlule phaya ngale ntsasa alixhuzule noko ngale ntsasa yabona yathi oko kuyine kwaye yatsica kwaye ayenemimpi yoyame ngomthi ke ndacinga kuya kuba ngcono ndizazise niyayazi kwaye babe neempambano ezantsi phaya nabo ke ndenyuka ndathi molweni kusasanje abazalwana laa mfo omkhulu khangeleka ethetha wayenomthamo wecuba emlonyeni wakhe ngolwahlobo liphumile ecaleni ngolwahlobo nenkulu ende intamo kwaye wayenomdala omkhulu umnqwazi utsalwe wehla ebusweni bakhe wabhekabheka waze wandibona wasa phezulu waze wafumana laa mnqwazi wawuxhuzula waimbilisa waginya elaa cuba lihlafunweyo wathi molo kusasanje emfundisi yabona ewe mhlekazi imbeko kwaye oko kulungile indlela eyakwazi ukuphila ngenxa yayo andazi kodwa yaphila ke ubusuku obulandelayo ukubuyela emva kwakukho indoda phaya eyafuna ukuxambula nam kancikane yayihamba kwibandla elalingakholelwa kwimpiliso engcwele ke eli yayilibandla lewisile eWhite Hill eKentucky ke yayimi ngaphandle yayinelantene esandleni sayo kwaye yathi ndifuna ukutsho into ethile mshumayeli andinakho nje ukuyamkela loo nto kuba andinakho ukuyibona yona ndathi akunakuyibona yona yathi hayi yathi ndiyindoda egulayo ngokwam kodwa yathi andinakho nje ukuyibona yona ndathi uhlala phi yathi emva ngaphaya eBig Renox ndathi kulungile uza kufika njani ekhaya Yathi kulungile, ndiza kuhamba ndigoduke.
Yathi
uyalibona ikhaya lakho? Yathi hayi mhlekazi. Yathi kumnyama kakhulu ngobusuku kusibekele. Wathi ewe. Yathi uza kugoduka njani? Yathi ngalelandeni. Yathi ilandeni ayibonakalisi kukhanya yonke indlela ukuya endlwini. Yathi uhamba njani? Yathi oh ndihamba ngelandeni. Yathi yiloo nto unokukhanya kwelandeni ngoku kwaye lonke ixesha unyathela ngale ndlela. Ukukhanya kuyaqhubeka kubonisa phambili kwakho. Ukuba uyaqhubeka nje ukuhamba, kukhanya kuyaqhubeka kuhamba nawe. Kwaye yenza loo nto ngale ntsasa. Ufuna uKristu obalulekileyo umbingelelo omkhulu, umthetheleli wokwenzela ukugula kwakho okanye izifo zakho okanye umphefumlo wakho. Ungangayiqondi, asiyiqondi, kodwa siyalelwe ukuba sihambe ekukhanyeni njengoko esekukhanyeni. Wenza inyathelo libe linye ekukhanyeni, kwaye xana unako ukukhanya kunye nawe, ukukhanya kuya kukhanyisela ukuya kwimini egqibeleleyo, kuya kugcina indlela phambi kwakho. Kwaye siya kuhamba lena inkulu indlela ephakamileyo. Ndicela naphi na apho ndiya khona, ndixolele ukuba ngowexesha lakudala umKristu Nkosi, nayo nayiphi into endiyaziyo. Nake nalivo elokulu lidala, akukho nto efana nomKristu wexesha lakudala. UmKristu uyathanda ukubonisa. Sihamba kwenkulu endala indlela ephakamileyo, kwaye sixela ndaweni yonke esiya kuyo. Ndikhetha ukuba ngowexesha lakudala umKristu Nkosi, kunayo nayiphi into endiyaziyo. Ndiyalithanda nje, kulungile. Ngoku siza kuthandazela abagulayo. Asibange ukuba singaphilisa abagulayo. Ukuba besisenza, besiya kuba sixela into engalunganga. Wonke umntu ogulayo apha selephilisiwe. Oko koko isibhalo sikutshiloyo. Ngemivumba yakhe saphiliswa. Ingaba injalo? Wonke umoni wangaphakathi apha ukuba kwenzekile ukuba abekho, ube usindisiwe kusukela ekufeni koYesu. Kodwa ungaze ufe apha apho ithuba lakho belibekwe phambi kwakho lokuya ebukhoneni bakhe ngoko ukuzama ukulamkela. Lenzelwe ngoku kanye ngoku kufuneka ulamkele. Ukuba uya ngapha yakwegazi ngoko akuyonto kuphela, sele ugwetyiwe. Ukuba ugwetywa ngendlela othe waphatha ngayo isicama kushelo seNkosi uYesu Kristu, uyabona, uzigweba ngokwakho phaya. Ke wahlatywa ngenxa yezikreqo zethu, kwaye ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ke akukho nto endiyakuba nayo ukuphilisa wena, akukho nto ibandla eliyakuba nayo ukuphilisa wena. Into ekuphela kwayo sinokuyithandazela koku kokuba ukholo lwakho aluyi kusilela. Okokuba uya kuza esibingelelweni ngale ntsasa ukuza kwamkela uKristu njengomphilisi wakho, njengoko wenzile ukwenzela umsindisi wakho. Kwaye ngaphandle nayiphi, uThixo usebenza imimangaliso, ubonakalisa umqondiso omkhulu. Imfama, isithulu, isimumu, yonke into ziyaphiliswa kanye apha emnqobeni. Kodwa nokuba injalo kanye hayi, siyawamkela nakanjani. Amatyeli amaninzi ezo zinto zingombono. Bangaphi ababelapha malunga neecawa ezintathu ezidlulileyo okanye ezine xana indoda yeza apha imfama ikwakhubazekile okanye ihlele esitulweni samavili kunye nomthambo luvo ongaxhathisanga? Kwaye ngaphambi kokuba ndishiye ikhaya ndayibona embonweni okokuba kuya kubakho indoda phaya enwele zimnyama zisiba ngwevu. Umfazi wayo ngumfazi onomtsalane ukujongeka, malunga namashumi amathandathu eminyaka ubudala. Mfazi uyakuza kwaye elila, kwaye uyakundicela aze abuyele emva aze athandazele umyeni wakhe. Hleli kanye phaya, kwaye ndiyehla ndathi kwabanye abazawane bam apha, qaphelani oku. Kwaye xana sehlayo ukuya esiguqweni, abanye babethandazile. Xana ndathandazayo ndemka kwangoko ndaze ndabuyela emva ngapha. Kwaye umfazi wayo waphakama waze weza nje kanye ngendlela iNkosi ibithe iyakuba yiyo. Abantu beqaphele ukubona ukuba iyakwenza ngalaa ndlela, ayizange yasilela. Kwaye ke xana indoda yahamba, ndafumanisa ukuba indoda, uGqirha Ackerman ezantsi eBeth Eye, Indiana, yayingulowo obeyithumele phezulu apha, ongumkatolika kwaye inkwenkwe yakhe ngumpristi kumzi wonongendi ndiphaya eSaint Maynard. Kwaye uGqirha Ackerman uliqabane lam lokuzingela, kwaye wathumela indoda phezulu apha. Kwaye inkosi yandibonisa indoda entloko emnyama eyakuyithumela, kodwa ndandingayazi ukuba ngubani. Ndathi ingaba lowo ibingugqirha Ackerman? Yathi yayinguye. Yabona, kwaze emva koko indoda. Ndathi nguitsho inkosi. Yehla. Ndathi mnumzana, phakama. Ukubini ubumfama kwaye kungenako yona ukuxhathisa komthambo luvo kwakumkile, yayingenakho ukuzibamba ngolwa hlobo. Yabona, ibe ingolwa hlobo iminyaka, ibe ikomayosi nako konke jikelele, kwaye nje ukuthandaza umthandazo ukwenzela yona kwaye yayiphakamisa nantso imkile yahamba isehla uqala yathi andikwazi ukubona emva koko yakhala ewe ndinakho amehlo ayo avuleka phaya yona ekubeni engowango kusesikweni umfazi wakhe umrhabe abanye abantu bacinga ukuba umrhabe akakwazi kwaye ongowango kwasesikweni ufanele wawunokubeva ngokuqinisekileyo babekhala kwaye besangana omnye nomnye babuyela emva waze wafumana isitulo sakhe samavili waze wahamba waphuma kwaye wehla ngamanyathelo nje ngokufana nawuphi omnye umntu enakho ukubona nokuthetha kunye nanjalo njalo wayeneleta isuka kuye okanye watsala umnxeba ngenye imini ndiyakholwa umzwana uCox waya kuye wathi amehlo akhe abetshisa ngokuqinisekileyo ngumthamboluvo imithamboluvo yokujonga iyakhula kwaye ibuyela emva ebomini niyayazi kwaye ithabatha indawo yayo isiqalekiso sisusiwe ukuba uyakuvumela indalo ibe nendlela yayo ukuba kukho nto ithindela indalo ngoko iyahamba ngokugqibeleleyo ukuba ubopha ixesha engalweni yakho unqamla ukuhamba kwegazi sandla sakho siya kufa ekugqibeleni ngoko ngokuba ngokwasendalweni iyakulunga ukuba nje uye wayiyeka kodwa into ethile iyiphazamisile indalo ngoko ukuba kunakho ukuyibona akukho ndlela ugqirha ukuba ayifumane zimbini kuphela izinto anakusebenza ngazo oko anakho ukukubona anakho ukukuva ngokuchukumisa leyo kuphela kwento anokusebenza ngayo oko akubonayo noko akuvayo ngokuchukumisa ukuba akanakho ukubona ngoko ifanele ibe ngokomoya ngoko kukho kuphela kwento enokwenzeka into enye enakho ukwenzeka siyathandaza uKristu asuse isiqalekiso agxothe umtyholi kwaye oko kuqalisa ukulunga kulungile iyaphila kwaye kukho konke okuyiyo egameni lam bayakukhupha iidemoni ingaba injalo sisithembiso ebandleni sisithembiso samandla okuyintoni yona bubukhona bakhe kunye nathi ngoku yintoni esenza singabi ngabagqibeleleyo ngale ntsasa ukwenza izinto njengoko yena wazenzayo kungokuba sisekwisikhuselo yabona kodwa sinemvakalelo phaya esixelelayo oh ewe yabona kwaye xana usamkela impiliso yakho akukhathaliseki nokuba isikhuselo sithini yiloo nto ilizwi litshiloyo yabona yiloo nto kwaye ilizwi lisoloko lisongamela phezu kwento yonke ilizwi likathixo elingunaphakade jonga kusara isibeleko sakhe sifile 90 ubudala wahlala nendoda yakhe kusukela emalunga ne-16 okanye i-17 engenabantwana abraham ikhulu uThixo wajika waze wabanika usana yabona ngokuba bakholwa babiza ezo zinto ezazingekho njengezazikhona ngena ngalaa ndlela ngale ntsasa sihlobo kwaye ngobo busuku silindele ukuba nonke nityelele siyavuya ukuba nani apha ngale ntsasa kwaye uThixo wabe nani kwaye ukubani sesixekweni ngorhatya siyakuvuya ukuba nani ngolu rhatya kuyo yonke inkonzo kaMelkisedeki kwaye ngoko ukuba aninakho kwaye ninebandla elileleni yiyani ebandleni lenu leyo yindawo yenu yomsebenzi ukuba ungowebandla yiya phaya lona ngumnquba nje omncinci apho sihlangana phakathi apha kwaye sibe nobudlelwane omnye nomnye ngoku inkosi nisikelele kwaye udade uGeti uya kusidlalela umphilisi omkhulu ngoku kufutshane kwaye ingaba kukho nabani apha ufuna ukuthandazela phakamisa isandla sakho abo abafuna ukuza kumgca ukuthandazela kubeka ukholo lwenu kuKristu kulungile ukubani yakukroza apha kweli cala lebandla kubani nganakho kwaye ukuba bayakutsala bahlise isihlalo nje kancikani mzalwana ukuba unganakho kuze sibe nakho ukufumana indawana phaya size sigqithise abafo yiza ngapha kweli cala kwaye siza kuthandaza ngoku ngeli xa sicula kwaye ndiza kucela abadala apha nabeliphi ihlelo okanye ibandla nokuba liyintoni ukubani yakholelwa kwimpiliso engcwele ningema apha nam eqongeni ukuthandazela abagulayo siyakuvuya ukuba nani naliphi ihlelo okanye akulo hlelo okanye nantoni eniyo siyakuvuya ukuba nani ningeza njengoku ukwenzela umthandazo nyukani nize nime nam kalwane uNeville ukuba uyakuza neoli